may kumid hayti
yaalka oo garaamada
ayaa ku koran gaas yaa garaabada oo inta shaqeyso hayti maalinta ma hel jirtay
maalinta 40 konto hal jirtay
40 konto hal jirtay marka sawir jirtay
siwal jirayeen 20 kun meel dhigade tumishan kun half bariis ka maay tumishan duku 30 kun ayuu too tumishan duku half bariis ka oo sharay jaati oo min oo heewi umuddu dhan dad badan maana amaay ka hadigay ka forjeeshina ila sharay jaat ku magaalada ba magaalada laba saah min la mil kooyde la walgada uma la biyootiyalka shaanidiyo kool kooladiyo diimada dadka jaati ama gazay lama saa lugu shal hooyde magaalada jaatkaasi inini sheegno badan
markana walaa ku maareen jirtay dawladuna may baaqan tas
oo walba uu nafadaane inii jaatkaasi oo bayro lama diyaar ka deeyas bal dhamaay wajiga annu uu jaatkaasi inii sheegno yadan taana ka jarta lankii diidaw lan isku amawlaayo uu jaat jaalan tiso bilowaa wadanna bahal ma mise atlay ka dhamaadaan ma bayro hortu ku tawana jaato bilowaa walba uu ramnam jaatkaasi inii dajiyo dawladdu koofar galbeed lakii jaat ka sayr hai horti jaat meeli jaat ku reef fadi bajaat us ku reefna yalla faday
ay madde jaat way taari way galaas
taari taari ma badle hirba taari way galay badde galay oo fadaw keeji dhaatiga lu walaahe anoo baana us ku bahay jidka dan baahin gidilas ma
ay
hoy me kumidaay
an najaa walikum midaay may gadaay ila tuungi toor booray dhatun jaat lay gadaay awlaada ka korsadaani awon leen meel kasta u baasna noo ka fade wal kale mahayn amal kale un bay dhaba ka hayna male jaadkan nin fasaana nin shaano ko fur galbaad ko ostaan una hamar male tarta ma korno
marka kasi jaadka maalanta ma gaada jirtay
maalanta aan ugu bulida gaaday shan xabiga gaaday wal aan ilaahay mahadna waan ku dheergay waan ku lebesday magada nin ku lebesday waan wal gashay taana ma kale u shidaal taana ma kale u jaadkan wal kale shidaal nusil ma kale
haye ma ulad ku bilaasay shan taas mardu
alhamdulillah shuu afar ulada ku bilaa iskool ku gudiibay haa goonge
atama doonada ma
maa sidii lahayn wali fadhay Hassan Sheekh Maxmuud walaa isugura ku baha una baasan ma nasiyahay usi ogaayay askarta naftirja askarta naftirja iyar jan baahida ma hayta iyar jan jaadka la ku biilo hay anwa ma wala na ko ma korme wala jaadka ka nool dhureen ka yar jaadka ka nool wali un noo dhiyo ama arkay aragteeda uno tukaanin hay oo alamataari i arbunin hay horta kan antan dad ay hada shalay le jaadka kooy way baahi inta lulug awlaadi ba horta waa olol xumaki dilas madaxweynaha koofar galbeed iyo maamul jay may ka codsadaane si degdeg siinyaa bay daw intii hano ka dero aragteeda diyaaradii haniinka dajiyo fadaan diyaaradii haniinka dajiyo fadaan haa bishalay jaad laagane nu waalay geek jaad laagane nu waalay bariyay ibaradan baab li deer tukaamadaga iska arag lama lamayna nuskobse tukaame shacabka yala baa may la ka baa lambaan ilagna nafbaati walba mudurdas meel an ka gariilay sun naftisa ka gariilay ta askariga may maarayasa islaanti suuga ka jarti awlaadal ku maarayay isla shalay ba sadu qof isfurti sad bila ma dhirtiida shalay isfure onona da diyaar ayna inta nuno furuni
ma isku furan ma wala isku furan ma kumida
wala isku furan hartiga biil ma hay awlaadi wala ka biilaw ma leh ama askari bu biil si alaari hayna ma biil keen si yalile kasta ama sim kasna markan biil ke ma hay faraga isku qabsade hiraabtan ana ma sway diyaar sad guri ya sad sadid guri habari harta isku furan asade habari harta ma isku furtan ho ban ari ana shaqa ay jaray hartiga inta intaas biil ma warsadaana hiraabtan shalay jaad ma koyna awlaadi anina qumbulada agaaday walaan ka biilow way aragtaada usun dhufaysa habari awlaadi soo wadaday anaga in shaahi bagad gaado horta aan boode
marka shaqo kala dawladda seen abuurta sawela jaad ku isku in maamulay tahay
oo shaqo kala dawladda inta nin ka abuuras iba karsamay dibnay dhatay fuuda ku dhumay leer dawladda shaqo inta nin ka abuuras ma dhibaatoon dadka deerahayta dawladda aragtay koofar galbeed may ka codsadaane intii aragtayda jaadka nin shaanta ya ka codsadaan may kala aragtayda oo ka codsa may kala ka codsadaane jaadkan wala shal halleeyahay wala shal halleeyaa beengle askarta difaaca ka jartay jaala aamaha injeeda wala difaaceen ku jaadka hoobo ayanka meel isahunduri oo ka hoob aragga beledka aragga dubidnaga doon shaltaba lamba meel isgeefad beledka ba halis ah mayle faday jaadkan walaal kubaar diyay walaal ka xaliyay dawladda koofar galbeed may codsadaan intii jaadkan in shanta codsadaan
walaal maana oo jaadlehayni ya harjaadka hayni gurigaana walaaqan tuman jiray hay jaada kore
marka jaada kanool maana maalintii dadka jaadka gadaal shaqay jirtay mise jaad baa keen
dagay ma jaama in digan yar grab stis ka hay dadka jaadka gadaal nool ay bilaanto ee walaalayaal oo sidan mana afaas horto
ee maalintii jaadka ma ku ardan tii qaraab arur sir
maalintii boole kortay oo ne boola ka helay horto
ee sawir jirtay
dadkeen walaak si siday waalidiintii walaak si siday ka baashalay wala kala ha
marka meer lay
intii oo erafad dadku ba Soomaalida degdeg intii neegshay
ayaa jaadka gadaal
jaadka adan muddo 9 sano
muddo 9 sano jaadka gadaal
haa
jaadku muddo 9 sano intii dadku gudi jirtay ma ku yar
kolay yaal oo may leeray oo ngay way ka kuriyay wala ku baray iskool dugsi wala kasta yaalka wala bari haan layno wadi
marka muddo jaadku wada ka gudi jirtay wal saameeki wal jiray
may saam kale ay wal dhadin male laakiin owlaada kori owlaada wal ka bari owlaaday haanlay inkrooray kii ogoonay kale ka daray lan walaalkay ee dhali ii kii kala dhatiyo kale ana haanlay meel kale ana owlaada aawsho dhamadii hanta ii hoola miin ku tam marka haanlay owlaadka koriyay
marka hooy maalintii meega murduf oo kala gaaday
may gaada jaray 20 murduf ama 20
murduf marka meega faa'iido ku harjanta
kullay wali ilaahay oo si aan kale jari laakiin adamad wal shambagal libagal meelugaas wallahi ki jaabursaday bil sham sham la yahay bil
marka jaadkan ta badan saameen ay leey dadka maasta kale tii wata jaadki gohay maasta ku helaasana
maya 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 ma jirta ma dohoban chela yaa tuma illa musaan dayr gali si sadisa waqtan aan ka dheedi oo ka lamasaan ta hooydi kun shilin dadkii aan wal ka lahay la sad maliyin ka lahay anta in mari kun shilin ma haya nay bi ilaan jaad ba fadaay jaadki oo bagyaan ma ni seegana la biir galanay biiridi
marka baaqada darlaay tamee
yaa
qala darlaay dowlad Soomaaliya ama dowlad koonfur gabadha darlaay
kol iwel ba barta in kalso wadankiina xaalfiyo haayo beesadii lug biyahay laakiin uno baahda inay leen haan lay baahayti hada sadaba ma aragnay yak fadhiin shalay geeg badan ma ninka jarta anni ma aragnay no reeb damb ma ninka jarta
haa
ay may ku midahay
ana may ku midahay dalinyarada jaadka ama say ku midahay may fadaa jaadka nin no reebo sulay mana dhigaane bidka bari oo afmaadkan aan ka helno ya fadaan markaas irsaaydan no hata mana sifayle malan gaadaan idoo aanan hata sifayle mun gargamno hata afmaad qabna hata no reebo fadaan may buun ka maadnagaana dawladda iyo no reebti jaadka in hata no reebo ni ku sii reeban fadaan ama aanan in ganagna
may ku mad aha dadweynaha ka nool magaalada baydhow
magaalada baydhow kan jaadka ama jirtaa
jaad aame wala meetay gadaas dadka guraw jaad macnaha burburki wala burburiye antu gurawna beena sheegaya jaad maadada koowaad maxamed siyaad xukunki haay bakoow jaad reebe madheer ya burburi al shabaabna si hoogin laa jaad reebe eray burburi wali jaad reeban eraw wal burburaw lay wal danta soomaali ka jirta bameeb
marka dawladda ma sheeday in jaad kun saameenta burburku soo kumiday balse arintaas ma ku warlaayday
arantaas wali babu ku erey wal jaala reeban ee gurow hor waa burbureen wal jaalan reebne burburi hor maarangan waayo maxamed siyaad halkeen ku gaali mid anta kale hadhsanay dawladdu awood leahay way way babu ku erey lahay lamal maamul oo diidiya kumad ee nasaas amal anni laanki maana madaxweynu wada koonfur galbeed ku anni siina diida oo diyaaradii sidii hor haan deegto hataa to kale aninaan in ka daro ku codsadaan
haye jaalata meelisin ku suwaaytan jaa
ma anta ku sugan oo jaad ka bal waay magaalada anti dagaal ii qarabad ii walnaareed ku dhaayaan baabi ing jaad ka sadaxsay aan in ka fasaway